Posting a video, no, no, but take it. Letters and lovers, now they gonna talk. I made you the love you had, those just so such a show. Yeah,
holy liar.
Yeah.
Boy, you live player. Yeah.
Okatu satanga matatu, na matatu, na matatu. Okatu chesanga matatu, baby, na matatu.
Penzi ulinipa ya watoto na maruhebi entoko laya uliloko soul international. No, 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 no.
Orochimba la makuria ukwana luleka nebele vya makalia ukwana vileka.
Changaleka, changaleka nao iwatu changanga kapira nao wazire nebirega nao ukatu indurange oyo nao.
Satanga matatu, na matatu, na matatu. Ukatucheza na matatu, baby, na matatu.
Holy liar.
Yeah.
Boy, you live player. Yeah.
Ukatucheza matatu, na matatu, na matatu. Ukatucheza na matatu, baby, na matatu. Nikmata Farida Sawa Compositions
We Bandit.